shirka waxaa diiradda lagu saaray xoojinta amniga maadaama la gudagalay bisha barakeysan ee ramadaan kooxda al-shabaabna ay suurtagal tahay inay sameeyaan iskuday amniga lagu carqaladaynayo wasiirka amniga dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya xasan cabdiqaadir maxamed ayaa shirka markii uu soo gabagaboobay saxaafadda u sharaxay waxyaabaha kulanka looga hadlay
geek waley nin goob soomaali shirka amniga oo shirgudoomiyaha madaxweynaha dowladda koonfur galbeed mudane cabdiaziis walila ku hadlay runtii xoojinta amniga balan ramadaan iyo guud ahaanba deegaanada in amniga la xoojiyo la kuka hadlay wali ogtiina khawaarijta maadaama bar ramadaan ata bali la cibaadaysadaay ata cibaadadan iyo dadka inta badan diideeyaan masaajidada dadka ka dhibaayaan dadka cibaadaysadaa oo soo muno islaamka ee reer koonfur galbeed iyo in dhibaan iyo go-aansadaa walina awaamiirta in ka dambeysa laha kasee saraakiisha ciidamada iyo waajib shogudda weli ogtiina khawaarijta dad dhib badan oo dhaqar badan inyo oo ummato islaamka inyo aan cibaadaysana in badan iska dayaan cibaadada ka hor istaagaya ciidamadana wali la faray oo awaamiirtaasna fuliyi doonana ilaahay idin shay in meel kasta oo qoladaas lisley ama sadaawo lisley inyo ku harta ka suubiya in howlgalladii joogtada ahaa ay suubiya magaalada banaanshe deegaanada guutaan degmooyinka oo dhan in howlgalladii banaanka la suubiyo in dadka nabad ka cibaadaysadaan saasoo kale ciidanka boliiskana meelo dadka ka cibaadaysadaan oo masaajidada oo kale inyo amnishoosa adagan suga saraakiisha wali la faray ballan ramadaan iyo maalmo ha socdo iyo waqtiyada ha socdoba in waajibaadkii amni sugidiyo lahay gey iyo hamiin oyo hortaba inteeganaayeen inyo si lama jibaaranan la faray ilaahay idin shay unoona ka kor meera doonna wali rajeena reer koonfur galbeed guud ahaan in gacmo isqabsadaan dadka shacabka wali lana dadkan weli ogtiinaha waqtiyada cibaadada ee dadan dhibaaya lankii lan masaajid kasta juudow busoolo madow ku saaray meelo ka diri ogtiin isiinba wali oo usufadaaw iyo in dadka kahor istaaga masaajida in la seedo wali siin ku codsadaana in information la siiyo ciidamada xogta in ciidamada la siiyo lan sheego meel allaala meeli nimankaas laga tuhmaao ilan allaala lankiiyo garab siyaaw
sidoo kale wasiirka amniga xasan cabdiqaadir wuxuu kale u caddeeyey in kooxda al-shabaab bishan ramadaan ay u yeeraan ganacsatada si ay uga qaadaan lacaga ay ku sheegaan zakawaad sida uu hadalka u yidhi sidaasi darteed ciddii tagta deegaanada shabaab ay ka arrimiyaan tallaabo sharciga waafaqsan laga qaadayo
saasoo kale wali la mamnuucay oo waana arga doontana dowladda koonfur galbeedna mamnuucday dadka shabaabkan bahaw oo shabaabka in weerow ramadaanka iyada dallanka weera ogna zakawaad wala araha aruuriyaane layin oyo dadka ka baadaya lanka shabaab anbah go-aana laha ku saari in sharciga la waafajiyi doono ho ilaahay diine lanki laka aragay in shabaab anbah in sharciga la waafajiyi doono horey in sheegni waana an dhiiday in dad noocaas abaheen horey lan maxkamaday haddana ka nagaana wali lana dadkaana kuwaantawa lanka shabaab an weero booliska ha wargeliyo nambarkii laha ku weerina walhire lanka ha weerina hoob lan magaalada roogayna tallaabay laku qaaday hooba banaanka jaro nambarka laku hiray si uusananin weerin saas oo kale wali dib lan fiiriyi doonne lan fiiriyi doona dadka shabaabka lacagta an diraawiyona wal fiiriyi doonna ilaahay idin shay wala socdo doona lacago isan diraasa marka wali sin ku rajeeya inaysan lacag oo laka dhibaataya umutiin in aysan andhiibna sin ku rajeeyan ilaahay idin shay
ciidamada amniga ayaa la arkay iyagoo daafureegaya wadooyinka laga soo gala magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay sidoo kale masaajidada magaalada baydhabo ayaa lagu arkayaa ciidamo sugaya amniga mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo